radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe on e jam talataare gonde hande sappo e nay lewru me hitande 2019 sappo e jeegon yamde jabburi masilima chapande nay e joyi nagalaso le lamusigaso usman nyal bulle kabaruji do mamadi keita to bogi jande to kumbitindo on wiide war hoore ji ana jokkini wadede fa hande le leedi meden di yimbe sappo e joyi mursinama yonkiji mubben hewbe bare minama le bonandaji ngadaadi le gelle here makko no e bambara jande lekkol mali hitande hikkande ana wawi subtinede na e wi honjotoɓe yogaɓe anatiɗi ka ana wawi latade eɓe darta e musidɗe en ɓe kañum e gofarnema o jaaɓa haltidinde itta iblise gonɗo hakkude mumɓen noon taƴugol korka ley misideji min kalan haala muɗum ley kabaru yiɗi almami en yogaɓe kollitiwide kanankoɓe kañum e tajiri en ana fanɗi ko paboto fanɗuɓe bawɗe yiɗi woni sembe kabaru yiɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade jo tamani sappo e joyo keddege hen leydi bonandaji hewɓe mbarminama le bonandaji gaɗade altinere ƴaɓɓine ɗo ni keñen ley gelle herma kono e bambara ɗe gelle ana godi ley région ngaji sigu e mofti ɗi bonandaji gaɗi caggal gaɗɗi goɗɗi ley yontere ƴaɓɓine nde ɗum ana holla wiide fa joni rafindenago ana wondi heɓude sembe leydi meɗen ndi fa ɓeydorɗen famu keɗen Oumar Wadj Gallo
oɗo bonanda yimɓele wonnoɓe dow motongay ko yata sappo e joyi joyi en kaɓorɗe ɓe andanaka fo ko gonani kañen gaɗi ɗum le nokku noddirteɗo yere makkono e ɗum woɗɗiri gallure ñonode kiloŋaji sappo seediɓe kollitiwiɗe ɓe gaari soɓe pili nokku o fo nden ɓe utti yiite fewtude e yimɓele wonɓe tonɓe arande yimɓele sappo e taton keddili hen jaɗɗon barmili hen taton nawniki sanne ñalawma hande o holitan wiyde yimɓele sappo e joyom keddili hen kanko gouverneur sego yehile oɗo nokku fo faaboyo yimɓele barmuɓe tonɓe oɗo bonanda nokku noddirteɗo yere makko no waɗi wakkande war hoore goɗɗo kasen mata janne ley lumo ton wiyama yimɓele ɗiɗon mbara goɗɗo kasen barmina tumbuto hankken ɓe mbi won jagotoɗo goto le den noddirtede Hamma Bangu suuta toon cuutuɓen ɓe jaadi e mobile makko du ɗum laatiki sababu ñalowma hande o so wala fuu ko golla le gallure nde hakkude nokku noddirteɗo baña gara kañe tekkuru le wuddu leydi ndi yimɓele joy en kaɓorɗe wiyama kañi en mbari toon yimɓele nayon barmini ɗiɗon woɓɓe kasen aljumar ƴaɓɓinon nde
e wi laamunkoɓe nokkuji ɗe deƴƴer warti beeta ko ley hoɗoɗde heere makko noon nde on nokku gonɗo ley komin yere ɗon sayana caggal ko heƴaɓe ittayade toon ɓe gouverneur région o woni hoore muɗum e wi professeur clagnono nden no dabareji ana gondi ɓamede fa waɗɓe o golle bonɗo naata e juuɗe sariya donne dow mumɓen keɗe ko siyaka magasa commandaw ñono wi keƴaɗo amen gonɗo sigu mohammed sise dow fajitago Oumar Wadj Gallo
la situation calme dès que l'information
jambe deedere warti li nokko wakkandi min martina compagnie fou min nabito mangal pade en min tewi beedo yimbeele ngabbe dido bonandaji dogi mbitti mangal pade en jehi taynoydebe jitaybe fi sabbi de nokko o neddanandi dum wana ko yaafi fi tombe bali hanken kambe mangal pade en be keddoto le o do nokko fa hakkilaji jamarnde jotto joni homo futtino fama ngo wonno dango ngadam fiode jamarnde tinno foti waɗa yoɓa yombito
capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi ena sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi ena sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi sakiraɓe andon dow ɗi numéroji ɗiɗo mbawi noddu dokkon ko woni hakkillaji moɗon nanno fa ɓeydoro ɗon famudoɗo mbawi ƴewde kabaruji ɗi fudde helloji amen facebook e twitter birtude jande lekkol mali hitande hikka nde ana tiɗi ka ana wawi latade ɗum woni en hakkille honjotoɓe hewɓe e wi mabɓe dewral ana wawi wadde sini musel en ɓe kañum e gouvernement o mona fuu jaɓi yoppude yogajum e majjum nenno keɗe ko docteur loi janguino faculté des sciences wi intala ak bilal dow fajjitago Oumar Wadj Gallo
hitande ana wawi suutede jaati soni dabareji ɗi fuu piyama ko yaawi pamaral waɗa hakkunde musengaɓɓe kañe e laamunkoɓɓe wattu joni musengaɓɓe ɓe kaani lennude iblisaji mabɓe laamu o du tinno rewa kongi muɗum ko waɗi so musengaɓɓe jaɓa yoppitinde ɗo murtere laamu haali haalaji kewɗi le ko ƴaɓɓino ko koɓe kaali fuu atamɓe ndewata kongi mabɓe ɗum laati sababu ñalawma hannden o so musengaɓɓe kolta ko fewi ko laamu o haalta ko ɗum fuu ɗum wawa heɓede wattu joni o wajibi sina musengaɓɓe paama fati ɓe ciina tan wiide so himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore murtere nde timmata
dabre imwa pamane le hitande 2005 do fondugol jangobe université fulo le fongol afa hande fudda ka tabere do mali do ko holita le dabre nde jangobe jiobe le le fongol kanye nen jangobe mali fu nen no joddi mubem fote fonde le université ngaji di ka fu nen fu etawede be collectivité le campus université ngaji mali di nen warobe do no jiobe le de goddo warobe jangudo kanye be mali be collectivité ana ponda le en ko je do wonno ko amadou zakaria tarawre kejaado hala seni wi do faccitang nen kede ko do faccitango umara way galo
i do dati an nayri bangal jahol e garol do yimbe gona cellal fina tawa kany en birki sembe celdi jottino wakabaruji nokku janginirdo jande do do worle leedi meden di nokku mo noddata senu o wi jangobe gombe leedi le imwaade kala don jehi le nokku fu gondo le fedde imwaande njobdi wotirdi kany yobute fa hande dun ne dun tabaka e cuud ecole le leedi meden di kanko Ibrahima Eli Diko o holliti wi laami be fedde imwaande jaati ngoni ko ngada e do hen imma daraji o beydi le hindu wiidi dum buita kebe leedele de o wi wajibu sina laami be kolla anyaaji muuden lobbi kanko laami do kabar do sariya jangete le leedi meden di demi landi mo de wala fu ko mo jebe sifade do hen micciti den wiidi o do anniya bamanoma il hitane 2005 leedele gonde le pelle imwaade fa hande leedele kewde tabaki dun ka Senegal tabaki dun hitade 2013
Lei lewru korakandu kanan ko be meden kany etajiri e meden babata ko sanne himbe be ngala bawde li tajugul koraka dum wonno ko almami e miside nan dun ko almami miside mawde bamako tajkiti wide o hali dum le ko jabe notade lande amen ko ke kale ananiside ko tawa himbe arabi saudite e leedi godde wonno pabato be ngala bawde le lewru korakandu noddango o watta yo himbe wonno kanko ko ke o himbe nono jom en bawde pabo be ngala bawde fabedore dan famu kedda nami e usman diko
Eda e baleri feyarde misidi mawdo bamako 6h kike de yaborima minitaji chapantati e jeegom yo wattu makorka yo wattu pourwari ana buri temede kewde debbe gorko fawarde suka jodibe dow daage debbe gonduna e mallondirde ne wondaranibe fadi faabe fube lakino yalla ebe kaba furwade edi gollobe haramaini non yo jigi dukure darani keddana ko sefi
maloko ni lo kemen sababu
kilo ngaji maro temetati litriji nebam pande jago hitande hikande min puddi golle mudum hirtude nyande fu daba goto le miside de fami pabo himbe e ngala bawde yalla no keba tajje korko mube tidallaji min kawri le golle mudum yo rafi himbe yo gabe tawrede hakkilo no kebi fu no ngadirata rewbe sappo e noyo wonno defobe sukabe worbe ko yaata sappo kany e gonno feccobe nyamduji di ujinaji temdere e noga yaari fa ujinaji temdere e chapande tati woni ko min ittata nyalomo fu
500000 beta
ene watu de 6h kiki de yabori no minitaji chapande nay jenaay wat pourwari bamako do e badali mum julaabe jilotobe se ciotta juloobe miside fa warde yabotobe be ngala do goni kanye gari baabe fu ana keba ngal dokkal o sukati gol goto o kita jeral ko wodi ko kedo dem
nene ko ni chan fule kan
junune arande am warde fam tajja do korko bandiraabe be ana garanno do ko boyi antidmi fa mi jammi tajja korko suudu dum saabe mi ndaro do tajude fay goto anda adude himbe ngarobe do ko andumi tan e be kewi wado be dum be miden jettabe miɗen barkinaɓe kamɓe hoore miside nde
fouka ganiañumala
ley barkinde leydi makka ni alma miside mawmude bamako nde waɗi noddaga fewde e leydiankoɓe muɗum joguiɓe bawɗe tinno ñemmina ɓeeɗo le miside mawde nde imaɗe muɗum yo dawrande hoore mum e janggo no keɓire aljanna imam koke kale wonko sefi keɗoɗen ɗum
yimɓe arabi saudite wonno gaɗoɓe ɗi golleji lobbi ko yaata duuɓi tati joni eɓe gaɗa ɗum le miside nde hitande hikka nde ɓe gaɗa ngol fabugol ko yaata yontere le miside nde tawene enen ɗo mali ɗo himɓe hewɓe ana jogui bawɗe ka gatta hono ɗum en sini on himɓe Allah noon keɓon hakkillo wadde hono ɗum en ana moƴƴi e moɗon on joɓoyte ɗum lakara waɗagol ko moƴƴi ko gadɗa fu hewata
magguila wattuma
lewru korka ndu yo lewru no mana fu nantoto yondu lewru ndu esanandu wadde moƴƴereji fawarde e notade alsilame yo ɗum dagu lewru hurdu ɗon
studio tamani yo faaba laamu leyɗe Suède Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sakira be nyandaron kabaru jingondi le region ngaji meden de budde ran tumbuto be collectivité bidiki fu ulta hinen no hande le nyande le ngallura tumbuto nda ud fandugo neno rafi ud dingongol wadi tiagal ko julaajo goto himbe jom en kabodo be anda gon ciuti dum ton kenye en collectivité horngoji ana gonde wadede fa wadube o golle nange seggu sama yiji beede ke le luma seggu le lewru korakandu pom de terre ko sotete noton buudi dabe e kilo nan be kuliti wede yey joni fa chapande jeego jaabe ko sotete noton malle hemere wari temedere joni nyama ku kilo an sotte handen ton temedere en nogay tawene chapande jeego wonno buti nen butur gaz an sotete noton temere jeddi be kuliti wede yeto handen fa ujinere e wi soda sottem be kulle de ko tinni de sabe ade panditi le luma go handen be kuliti wede ko yata millimeter ngaji chapande tati enay kebama le ngalure kucialande nena jionde hebam iude 17h kenya warde fa 6h beta ko nen dum wonno ko service local meteo don holliti wede himbe ngeni dika dum weli dum en sanne sabi edum wayi buutude tidalaji korkaka yoroso be kuliti wede gollobe centre formation professionnel nena jobama joddeji mobbe lewru mars e avril dum weli be san totter hakkeji mabbe jontere jabbenende gollobe ngadino noddango fewdi e laamu ko be nukko yalla ana jobbe joddeji mabbe sakirabe do kadu de kabaruji ka kedde hel an woori ne yewterande an wodi wassalam sido tamani